Sidra music. Omukwano gunyuma nakubonya bibate bitama. Nenda kukwata bulungi, nenda kukoma bulungi. Mukwano njagala bulungi, atenga nokufuma nze fuma bulungi. Omukwano tuguzanyisanga, kufunanga kwoyagala tumugala banja. Ebyaffe gekoza Katonda, kivula babye tweyagala kizibu bisanga. Yes, I'm deep in love, naye atenda kunjagala njagala nnyo. Ebyaffe binyuma nnyo, twanaba love kati tuli muloko. Bilungi byona ndese nebitafutafu byontegese. We have a trending couple, batulabe katubegombeko. Batu reporting ako, mulavo tuitirideko. Kankwagale, government yeri manya cheri pa. Katweyagale, government yeri manya cheri tuwa. Kankwagale. Paka wetu nile melelo kuogela. Kwe yete geso kuloga. Yola gesa vija kudividira. Omukwano teguza nyisanga, ufunanga kwaya gala temu gala banja. Hebya finte gekoza Katonda, chivula babye tweya gala chizi wubisanga. Yes, I'm deep in love, na yate nda kunja gala nja gala nyo. Hebya febi nyuma nyo, tuanaba love kati tuli muloko.
Katweyagale,
government yeri manya cheri tuwa.
Kankwagale.